bwije uko bukeye mahoro yanjye umwe rukumbi nkunda